click on the track. To me like he's on a menu.
Expected
to hype man.
I'm on a level.
Rap show fade upon.
Mechanism mu brain it. Kumutima kulipeni. Mama me wale mupeni, mutumba mule pleni, so wacha ya kompleni. I can't help, I don't tine mwamuna. Plus 9 ni vampiri ni mafuna. I got ghosts, but it's still ni matuna. Just because I'm from the ghetto, so once ever man is sula. Jie pacha ni na pint polo crest. Siku futa ni funa ku pass race. My bad friends, wakamba ni yambe 50. But ni opa, ujawana mushuta pa chest. Ni yese kwa kuchechi, na kuwa ni chajinga. Cause of my stars, na mwende ni mafalila. Banzanga bani seka ni kutiniza tawila. Wale makugula, ndiche neba ni tawila. Nilichape na career, but from my sample. Nilichape na nyimbo. Baby mama alema nayo manyimbo. School tinapulila pa window. Chikanga baku college siva zipeza nchito. Nikapishamo ni gani za ni case. Fulu mashamo kuma nilina faith. Sometimes I wish I wasn't born. Daba vene nipitiamo ni semu chena date. Mati uizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Mati uizi pressure ya mwamuna. Ima ya baba cha akabadwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Usha wadi siva pressure ya guy. Nishe wai kaplet wina kwa muda bakery. Family yonse balole safe up to me. Umufundoba na kudu nobody minga. Natila shkwete shkudu kasimi. Pressure ukubo maumela kukosa. Depression hili ingimba gay sosa. Ama tonton kanyo mwingi yampisha. Na pakufika buchu si wankosa. Mfoda pamweshi lesi salari. Umwaiteka sukudu toma bazari. Muzimaya denjiri la kapitu amarento. Zina pimbi kuwa inaso. Kulifone diva makozi. Bandume anjina ama ankozi. But the pressure take with a mupoza. I'm able, mamuna sama lila na misozi.
What you is about pressure ya mamuna.
Pressure ya mamuna.
Pressure ya mamuna.
Pressure ya mamuna.
What you is pressure ya mamuna. Ima ya baba cha akabadu wache mamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Kumana na
guy. Pusha wai.
Pusha ya mwamuna ili badi pululu. Umapanja bakulisa ufulu. Mufana kumupanga mukulu. As long as alinazo ni shianka la mfungu. Wase bakona bati iwe ulangana. Uzakona panchi balibeva kujawana. Kuskulu wabapisha mabuse yalifulu. Na wanda wosa kosa wama zipaya. Kelo na yo ikupasa pressure. Ifuna life ya ma iPhone na Malaysia. Penepa jao sakira zeman. Sumu pasa attention. Ifuti na yo ni pressure. Binge money super tough. Kunkala mwamuna ni struggle. Kukulila muzako maswag. Bati iwe wene usebenza uyenda chintako. Waste by the struggle. Inspired by the hustle. Everyone struggles but pressure ya mwamuna. Kaleza imwe imasi ya nako. Landroti avuta mwanga ni gelo wa mimba. Mangongole wafuna na kutidia. Kuchobu kutifola males. Plus na kamesi nako kalina mimba. Pressure yoko na pasiti. Pampando olo kukitchen. Kukalibeno kucha, umvila tabe voice, ati chichanki chiushen. Kupato mamuna nayo ni pressure payeka. Saki la mastata, batisi yao neka. Kupodi nako baku pasa pressure. Over stress, na depression. Wati uizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Wati uizi wa pressure ya mwamuna. Ima ya baba cha akabadwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Pressure ya guy. Usha wadi siva pressure ya guy. Inga wako. Kamo jeti wipusha why.
Wati uizi wa pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Pressure ya mwamuna.
Wa pressure ya mwamuna. Ima ya baba cha akabadwa che mwamuna.
Usha wadi siva pressure ya guy.
Pressure ya guy.
Pressure ya guy. Usha wadi siva pressure ya guy. Inga wako. Kamo jeti wipusha why. Tishani pigi manijera yo. Sevivi the box. Akujina bonsa mayo. Yo. Pafali. Prince Ronald Roland. Daka hipa komanda.
Yako man. Sami Kwami. Flex, Sims, Cheese Dev, Mr. Tevet, TPG, Paul Zambia. I love that music. Yeah. Click the bodies.
Click yo, this is Ndimba.
Click on the track.
City Langi Zana Meno.
City
Exclusive. City
Zana Meno.